waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Gudoomiyaha bankiga dhexe ee Australia Michelle Bullock ayaa sheegtay in bankiga dhexe uu saadaarinayo inuu sicir barar ku dib ugu soo laaban doono bartilmaameed u dhexeeya 2-3% ilaa 2028. Bullock ayaa maanta ka jawaabtay su'aalo ay senatarada isla xisaabtanku weydiiyeen kadib markii uu bankiga dhexe toddobaadkan kor u qaaday dulsaarka markii ugu horreysay muddo 2 sano ka badan. Heerka dulsaarka ayaa 5.25% la kordhiyey, sidaana ku noqday 3.58%. Bullock ayaa senatarada isla xisaabtanka u sheegtay in madaxbanaanida bankiga dhexe ay muhiim tahay si uu u fuliyo waajibaadkiisa ku aadan shaqo abuurka iyo xakamaynta sicir bararka.
In many ways, the position we're in, although everyone's talking about it quite negatively, it's actually quite positive. The reason we're in this position is because the labour market is still doing really well.
Marka dhinac badan laga eego, inkasta oo qof kasta si xun uga hadlayo, haddana xaaladda aynu ku jirnaa waa mid wanaagsan. Sababta aynu xaaladdan wacan ugu jiraana waa in suuqa shaqadu si aad ah u wanaagsan yahay oo degan yahay, wuxuuna u degan yahay heerka shaqo la'aanta oo hooseysa, waana war wanaagsan, ayay tiri. Wadahadallo ayaa weli u socda xisbiyada Liberaalka iyo Nationalka ku saabsan sidii dib loogu dhisi lahaa iskaashigooda ama isbahaysigooda, iyadoo oo Senator Jane Hume oo Liberaalka ka tirsanay ay sheegtay in wadahadalladu yihiin kuwa wax ku ool ah islamarkaana weli socda. Senator Hume ayaa mar kale sheegtay taageeradeeda ay u hayso Susan Lee oo waajahaysa suurtagalnimada in hoggaaminta xisbiga laga tuuro kadib dowrkeedii ku saabsanaa sida ay Nationalsku uga baxeen coalitionka. Waxaa sidoo kale diiday malaawaalka ah in xisbiga Liberaalku qaadan doono siyaasadaha Nationalka si uu dib ula midoobo isbahaysigooda.
You know, we are always stronger in coalition, but that doesn't necessarily mean that the Liberals need to become anything other than the Liberal Party. We need to stand up for
Had iyo jeer waxaanu ku xog badanahay iskaashiga coalitionka, laakiin taas macnaheedu ma aha in xisbiga Liberalku isbedelo. Waa inaannu isu taagnaa waxa muhiimka noo ah qiyamka iyo dadka aanu matelno, taasna waa inay qayb ka noqotaa wadahadallada, ayay tiri. Gudoomiyaha heer qaran ee xisbiga Labourka Wayne Swan ayaa xilli uu xisbiga One Nation sii xoogaysanayo ka dhigay in aanay xisbiyada siyaasadu si isku halayn ah ugu tashan karin taageerayaashooda. Swan oo ah wasiir hore oo maaliyadeed ayaa sheegay inuu xisbiga One Nation wiiqayo taageeradii soo jireenka ahayd ee xisbiga isbahaysiga ee coalitionka. Arrintan ayaa imanaysa kadib natiijadii sahamin la daabacay toddobaadkan oo muujinaysa hoos u dhac ku yimi codadka aasaasiga ah ee xisbiga coalitionka, halka One Nation ay si weyn u kordhisay taageerayaashooda. One Nation ayaa la sheegay inay 4 laab kordhiyeen saamigooda codadka tan iyo doorashadii federaalka ee sanadkii hore, iyadoo oo ka kacday 6.5% una korodhay 6.2% bishii Diseembar, taas oo ka sarreysa saamiga codadka aasaasiga ah ee xisbiga coalitionka oo gaaraya 19%.
It's really ripped the heart out of the Liberal and National parties, which shows how vulnerable they are. So political parties have to spend a lot of time in deeply engaging with the community.
Waxay runtii dhaawacday, buu yiri, xisbiyada Liberaalka iyo Nationalka, taas oo muujinaysa sida ay ugu nugul yihiin. Sidaa darteed, xisbiyada siyaasadeed waa inay waqti badan ku bixiyaan in ay si qoto dheer ula falgalaan bulshada, isla markaana ay hubiyaan inay dhisaan saldhig xubannimo ama xubinnimo oo siinaya awood ay kaga badbaadaan caqabadaha noocan oo kale, ayuu yiri. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in shakhsiga lagu soo oogay eed ah in uu fuliyey fal argagixiso kadib markii walax qaraxdo uu ku tuuray dad bannaanbaxayay uu fekerkaas ka qaatay waxa loogu yeero fekerka caddaanka xagjirka ah. boqolaal qof ayaa laga qaxiyay goobtii ay ku banaanbaxayeen oo ku taala bartamaha magaalada Perth 26kii Janaayo kadib markii booliisku ay heleen shay qarxi kara. Walaxdaas oo inkasta oo dab lagu dhajiyay aan haddana qarxin ayaa la sheegay in lagu tuuray dadweynihii dabadbaxayay oo gaarayay 2500 qof oo ka kooban dadka dhulka loogu yimi. Premierka Western Australia Rachel Cook ayaa sheegay in hay'adaha gobolka iyo federaalku ay go'aamiyeen in dhacdadani ay ahayd fal argagixiso kaasoo noqday kii ugu horreeyay taariikhda gobolka. Commissioner Booliska Western Australia Colonel Blanche ayaa intaa ku daray in ninka oo la sheegay inuu sameeyay qarax ka soo eegtay internetka uu ahaa mid kali ahaan iyo iskii soo xagjireeyay. Mid ka mid ah dadka ugu caansan dadka dembiyada gala Tony Mockbell ayaa lagu wadaa in la sii daayo kadib markii dacwadoogayaasha gobolka Victoria ay ku dhawaaqeen in la joojiyey dib u cusboonaysiinta dacwadiisii ku saabsanayd dhoofinta daroogada. Mockbell ayaa sanadkii 2012 lagu xukumay xabsi gaaraya 30 sanadood kadib markii uu qirtay inuu aasaasay shabakad daroogo. Kiiskii ayaa dib loo eegay waaga kadib markii la ogaaday in qareenkiisii Nicola Gobbo ay dhinaca karana sirdoon uga ahayd booliiska. Maxkamad ayaa mar dambe amartay dib u xukumid suurtagal ah oo ku saabsanayd isku daygii uu ku soo dhoofin lahaa daroogada la yiraahdo MDMA sanadkii 2005. Ra'iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa maanta Indonesia kula saxeexan doona heshiis amni oo taariikh ah madaxweynaha dalka Prabowo Subianto. Taa ayaa ah booqashadii labaad ee uu ra'iisul wasaaruhu ku tago Indonesia intii dib loo soo doortay. Heshiiskan oo loo yaqaano ama loo bixiyey heshiiska amniga wadajirka ah ee Australia iyo Indonesia ayaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay bishii November ee sanadkeena dhaafay 2025, waxaana muujinaya isbeddel weyn oo ku yimi mowqifkii Indonesia ee ahaa inay dhexdhexaad ka ahaato arrimaha difaaca. Ra'iisul Wasaare Albanese ayaa sheegay inuu heshiiskani bog cusub u furayo xiriirka labada dal, isagoo xusay in hogaamiyayaasha iyo wasiirada labada dhinac ay si dhow uga wada shaqayn doonaan arrimaha amniga, isla markaana ay si wada jir ah uga tashan doonaan tallaabo kasta oo loo baahdo.
Our mutual security treaty commits our two nations to consult at a leader and ministerial level on security matters together.
Heshiiskeena amniga wadajirka ah waxa uu ku waajibinayaa labadeenna dal in ay si wada jir ah uga tashadaan arrimaha amniga, heer hogaamineed iyo heer wasiirba, isla markaana in si wada jir ah looga tashado arrin kasta oo amni. Tani waa waqti taariikhi ah oo cusub oo ku saabsan iskaashiga Australia iyo Indonesia, ayuu yiri. Maraykanka iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in dib loo bilaabo wadahadalla militari oo heer sare ah kadib wareegii ugu dambeeyey ee wadahadalla nabadeed oo 3 goosood ah oo ay la yeesheen Ukraine. Militariga Maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay in laga fogaado khaladaad ku salaysan talaxumo iyo in laga hortago sii kicinta xiisadda. Labada dal ayaa horey u joojiyey xiriirkii militari ee dhexdooda ahaa wax yar ka hor markii ciidanka Ruushku uu duulaan ku qaaday dalka Ukraine bishii December 2021. Intii ay socdeen wadahadallada 3 goosoodka ah ayay sidoo kale ka wada hadleen isweydaarsi maxaabiis, iyadoo oo 157 qof oo u dhashay Ukraine la sii daayay maalinkii Khamiista, taas oo qayb ka ah heshiiska la gaaray. Saadaasha hawada ee dalkan Australiana maanta waxay ahayd waa maanta oo Jimco ahe, magaalada Perth oo laga filayay qorax iyo 35 digrii, Adelaide oo qorax laga filayay iyo heerkulka oo ahaa 33 digrii ama lagu qiyaasay sidaa, Melbourne qorax 25, Canberra inta badan qorax 7, Sydney qayb ahaan daruur 1, Brisbane qayb ahaan daruur 1, iyo Darwin oo laga filayay shuux ama 2-3 digrii. Halkii dollar Australianahana maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic $69 Mareykanka ah, $1.16 oo dollarka New Zealand ah, eber dhibic €0.08 ah, $2.24 Imaaraadka ah, iyo eber dhibic £0.01 ka Ingiriiska ah. Warkii Jimcuhuna intaas buu ku dhan yahay.
like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.